Watoto wakojoe wakalale, masanya wazee.
You don't want to more on that, you're gonna need any pole. My ama deni usimni na kigone deni pole. Deni no iki godo na kigone deni pole. Papa, oh daddy. Mama,
President Africa Editors.
Usijisumbue na mawazo mama, peleka maisha pole pole. Oh mama, ajipe mwenyewe. Usijisumbue na ya dunia mama, peleka maisha pole pole. Oh mama, ajipe mwenyewe. Oh papa, ajipe mwenyewe. Daddy, Raji Benwenyewe. Oh, Papa, Raji Benwenyewe.
Wapi Lamdona, Anya Lego. Wapi Robert Owori.